chicha mutondaka nokugambye tondetera kumulabe kochi gwe tonka kasa oh kweka kutando mutambale ekikutuka komu kwano tonenya gwe wanywa bichatali esonywa oyo tabuto msobola muleki
manya olubi America
gwe giro mukwate komu kwano zivuge
mukwata kuno olubi America
omugambe komu kwano olabe
manya olubi America
manya olusozi lwowala mpaka mbalagala
obelanga olubi America
chamu byayogera ko ebyo bye mutya nebwe mukanula maso mubitya wade mubera keyo ne mumukonjera nete mumusobola mumute
manya olumbi America
gwe giro mukwate ko mukwano zivuge
mukwata ko olumbi America
omugambe ko mukwano labe
manya olumbi America
just pretends like you don't know the mission, and all you do, you have to know that you can't stop the calling. Just a bela wo, ebintu byebyampola ne mumu bela keyo ne mumu kongela ne te mumu sobola mumu te.
Manya olumbi America,
gwe giro mukwate ko mukwano zivuge.
Mukwata ko olumbi America.
Omugambe ko mukwano olabe
manya olumbi America
manya olusozi lwowala mpaka mbalagala
obelanga olumbi America.
Remember we do